ሰሜን አሜሪካፍ ለለባን ወንጌላ በከማ ሪቨረንድ ዶክተር ቢሊ ግራም ሮቪደር በጀቹን ቁርአን ለዲግደሚ ተኩ በረኩመ ለማፍቁደ ሰደት ኡምሪ ሳኒ ወጋ ሰገልተሚ ሰገልት አዱኛ ከነራ ዱአን በቆታን ቢሊ ግራም አፍሪካ ዳቀበይ ላቲን አሜሪካ ኤዥያፍ አውሮፓ ማራኬሰት ገመ ቴሌቪዥዮናፍ ኦፊሳኒ ሰርገመኒ ምስራቾ ወንጌላ ኡመተ ሚሊዮን ሄዱ ትለለበኒሩ ከናኒስ ልቡ ሄዱ ገራ ወንጌለ ሰጃልአተኒ ከን ክርስቶስት ሀወተኒሩ ቢሊ ግራም ጎርሳ አመንቲ ሚቹፍ ጎርሳ ፕሬዝዳንቶታ አሜሪካ ሰኝን ተዋደምባሲን ፍረነማ ማራቱራን ስርናያደኖ ከበጃ ከነሞተ ጥቆፍ ቢል ሰመነመሬ ዩናይትድ ስቴትስ ከን ካፒቶል ጀረሙ ከሰት ገጌ ሰሙሌ ጎዳሜራፊ ፕሬዝዳንቲን አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስርናያደኖ ከበጃ ሳኒ ከን ቢል ሰመነመሬ በከቡኦተ ኡመታ አሜሪካ ረት አርገሙዳን አከስጀረን
Today we give thanks for this extraordinary life, and it's very fitting that we do so right here in the rotunda of the United States Capitol.
Harra jirenya ajaiba ayyana qabeesa kanaf kabaja kenya ibsina harra bilsa marmare capital bakka senan ummata america bareda kesatti walge kesatti sirna kabaja sanif gitugagesina mana kana keessatti amerikan biye kadannaadan jiraate tawshe yaadanna
Billy Graham nama maraqittumman kan ilalaneef nama jaallachuudan beekamu yero tokko apartheid afrika kibbake samormuudan jama wongelalallabandrat akkas jedani turan
Christianity is not a white man's religion and don't let anybody ever tell you that it's white or black Christ belongs to all people
Kristanumman amanti adi qofamiti enyu amantin kun imma adi fi gurracha gode akka senitti himuf ina yeminafi kristos kan alanama hundati
lambiwon oromo ministry billy gram wolin hojjechuf cerra argatan kesalle hasofsis nejira kanen kesato kuluba doctor gammachis destabu bati oji wongelaf ministry sani wolin hojjenera ittifufnesni hojjenna jedani billy gramin attamitti adattu jede gafaden ture
billy gram inni angasti kaninni isani timbe kamani guddani lallaba wangela gutumma addunya walingeeda gutumma wa addunya walinga wuduwa mutuntane gugudda namota gugudda presidentota america rakaze amma namota tikka biyota africa ke sujrani fi asia ke sujrani hundu marana nawdan nama wangela lallabani da namota miliona ibutan lakamani da hundu maracha la mosi ejel qabati technology television da fi filmi addaddatin wangela namalallabani da gutumma addunyat presidentota america hunduma tifisi muakka gorsa afurati fi gorsa sirna namusa namakenna turani
akka ho gana olda kristiana namata e hojjetet akka nama hoji wangela gutumma addunyarat yero kana nanna e hojjeta jirutti billy gram sinjrenya ke sankesatti ibagari sanqabatan fakkenya sanisinifta anmal
Telegramana fi fakenyuma gudda heddu namakabani da tokofa tajajilli fojin sani walda kristiana ke sattiyo kimo dalla walda kristiana ke sinama ittifame ta'in telegram walda kristiana ke sattu hatau mana motumma ke sattu namoji balla hojjeteda motota america president richard nixon durakase amma john f kennedy ti amma lyndon ti amma barack obama ti nama gorseda kanaf fi tajajilli sani mana waqayyo ke sattisi mana motummaati motota ke sattisi nama dibba gudda fideda kanaf wajinnu wangela wajinnu yoki moji waqayyo no wajinnu gartokke duwa akantani motumma ilman nama tuku akadendawti nama fakkenye gudda nuftani nduma rachala mo kanani niramfanni falma fi qabso gurrachonni bi america ke satti gocha turan hogantumma dr martin luther kingin isan martin luther king yojini walitti yenya gudda namakabacha turan american simmo worragurracha tv birga gutu akakennitu namadubate kanaf yerol jibutti araramu yerorakinatti mobil simma akasuma simmo chubuda fi hida se tanaras namonna kasangar garba namo wujeta wante fi unduma kenya fakkenya gudda ta wede kudatta
isiniga waqayyo arrasini kenne carra argattani addunya ranana inama wangela lallabu barakana ke satti ke sato ko carra kanani ministry reverend billy gram walin yokanis mo isani walin yokan namo tasani ujini nojetani ujin kallatti dan walargitani dubbachuf carra nargattan jira ministry sani ujini ni satau
ministry sani wajinin baye walitti dhiyeenyeen qabaanna yeroo baye Charlotte Nandema biroon sani TV Billy Graham Center in achida achida kuudhaan muuxannoo hirmaachuu gorsa fudhachuu shaakala saaniirraa baruu si'a baay'ee gooniirra gara fuula duraattis immoo walitti hidhannoo keenya baay'ee walitti hin dhiyeessina. Bishoopiin wajjiniin hojjettus as North American Lutheran Church keessatti Dr. Billy Graham akkasumas immoo ilma isaanii Franklin Graham wajjiniin walitti dhiyeenyaan hojjenna. Keessumaa institushinii guddaan tokko jira Gordon Conwell kan jedhamu biyya Charlotte keessa magaalaa Charlotte North Carolina keessa isaanii wajjiniinis walitti dhiyeenya qabna. Gana kanaan duras televizhinii keenya irratti televizhinii Mo'aa irratti sagantaa labsii ifaa irratti waa'ee Billy Graham dhalootaa fi dargaggoota biyya keenya keessumaa Oromoo gidduudhaa ka'anii fakkeenya akka isaan ta'anii fi hooggantummaa isaanii akka fakkeenyaatti akka barsiisaatti akka dokumentariitti si'a baay'ee dhiyeessineerra. Gara fuula duraattis kana hin goona. Baay'ee irraa barra anamma yeroo kana Heetiin jira Republic of Heeti keessan jira achiis wajjiniin haasa'aa jira achiis hojii guddaa dhiibbaa guddaa keessumaa Heeti keessatti sochiin lafaa ta'ee namoonni gaagaama guddaa keessa yeroo galan hojii guddaa kan hojjetan keessaa tajaajila Billy Graham keessuma kan ilma isaanii Samaritan First kan jedhamu.
Tole gaagaaffii koosa dhumaa ta'a nama guddaa mootonni biyya lafaa dhaggeeffatan. Pirezidaantonni biyya isaanii keessa isaan dhagaan addunyaarra kan jiru namoonni iddoo isaan dhaabatanii wangeela lallabanitti gurra guutuu kennuufiidhaan nama isaan dhaga'u kana dhaloota boriitii fi jireenya isaaniirraa fakkeenya akkamii fudhatu ergaan gama keessanii?
Waan gaggabaabduudha. Tokkoffaan namni tuffatamu akka Billy Graham ijoollummaa isaaniitti nama waan tokkotti hin galan jedhamanii tuffataman turan yeroo baay'ee hin dubbatu. Ani addunyaarra naannee kana hundumaa hojjechuu koo waaqayyoonis nan dinqifadha maaliif akka inni na waames naanna dinqaa. Nama baay'ee tuffatamaa ture nama waan tokkotti hin gala hin jedhamnetu addunyaarra naanna'ee hojii kana hundumaa hojjete tokkoffaa. Kanaaf har'aa namoonni akka nama hin tuffanne dargaggoota keenya akka hin tuffanne carraa yoo kennamee fi ilmoon namaa wanti inni hojjechuu hin dandeenye hin jiru. Lammaffaa tajaajila keenya keessatti daanga'amuun nurra hin jiru. Tajaajila Yesuus Kiristoos yoo fudhanne daangaa hin qabu ture. Dallaan qabu ture. Institution biiroo yookiin immoo dhaabbata gurguddaa ijaaree keessatti ni dhabne addunyaa hundumaa irratti waan tamsa'uuf gadi ba'u ture. Isa kana kan Billy Graham irraa arginus inni dhumaa tajaajilli keenya mana qulqullummaa waaqayyoof waldaa kiristiyaanaa keessa duwwaatti daanga'amu irra hin jiru. White House hin deemu turan kan isaan White House hin deemanii dubbatan pirezidentoota kana jaalalatti agarsiisu duwwaadhaaf ifannaadhaaf hin deemu turan yeroo morman yeroo mootummoonni garmalee namoota rakkisan dhiisaa ittiin jechuudhaaf hin deemu turan. Yeroo mootummoonni waan gaggaarii hojjetan jabaadhaa ittiin jedhuuf immoo hin deemu turan. Si'a tokko tokko immoo fakkeenyaaf jireenya Bill Clinton keessatti yeroo inni cubbuutti kufee jireenyi isaa miidhamee namni isa jibbe na bira dhaabatanii na jajjabeessanii nama na godhaniidha Bill Clinton. Kanaaf tajaajilli Billy Graham jajjabeessuu qabaa, ifachuu qabaa, gorsuu qabaa, kan hundumaa of keessaa qaba. Nama guddaa addunyaan kun dhabde haa ta'uyyuu malee garuu legasiin isaanii, gorsi isaanii, hojiin isaanii bara baraan dhaabbatee hafa. Isaanirraa waan guddaa baranna. Dhaloonni keenyas keessumaa dhaloonni dargaggoonni Oromoo akkasumas immoo biyyoota Afrikaa iddoo adda addaa keessa jiran baay'ee irraa baratu jedhee tan abdata. Anaaf fakkeenya guddaa naman yeroo hundumaa irraa baratu.
Lubaa Dr. Gammachiis Buubaa ibsanuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomaa.
Atis galatoomitu jubee galatoomaa hundumti keessa.
Kabroon namni an dubbise kutaa Minnesotaa keessa kan jiraattu Aadde Burtukaan Ayyaanaati. Aadde Burtukaan ministirii Billy Graham waliin hojjechuun akkasumas isaan waliin illee wal arguuf nama carraa argate keessaati. Jalqaba isaaniin kanan arge gama televiziyoonaa lallaba isaan dabarsaniin jette Aadde Burtukaan.
Akkuma beekamu gaa isaanii akkuma lallabdoota baay'een lallabanii tiviirraanii yommuu isaan lallabanii teenyee dhaggeeffannaa taa'ee dhaggeeffata personaalii waamicha isaan lubbuudhaa godhaniis. Baay'ee nan argaa akkasumas immoo anaa bu'aa guddaa kan naa buusanii barsiisa isaanii barsiisan yeroo lubbuu haraa waamanii isa teenyee dhaggeeffanna karaa TV'dhaati kan isaan beeku dura bu'aan isaanirraa argadhe waamichi isaan lubbuu haraadhaaf go'an sunii anaanis keessa koo keessa waan jiruu fi baay'iseenii barumsa guddaan isaanirraa baradhe karuma TV'ti kananii jalqaba isaaniin baree jechuudha.
Ati egaa Billy Graham wajjiniin yookaanis immoo ministirii isaanii wajjin hojjechuudhaaf namoota carraa argatan keessaa tokko maal hojjetaa turte isaanii wajjiniin?
Biyya Ameerikaa eegan dhufe kaalejii deemeeni achitti digirii sooshaal workarii eegan argadhee booddee hojii barbaaddachaan ture asumaananii waajjirri isaanii iddoo kana Minneapolis keessa waan ta'eefi achitti dhaqee hojii dhumaanaaf apply godhee jechuun hojii gana apply godhee booddee hojii isaan biraa argadhee dipaartimentii nan keessa hojjetaa ture immoo kan kaawunsiliingiiti namooti warri gooftaa fudhatan lubbuu haaraan jechuudha warri dhukkubsatan warri rakkina adda addaa qabanii xalaa'aan biyya lafaa guutummaadhaatu gara dipaartimentii sanaa dhufaa wanta jajjarsiisaa ta'e isaanumatti dabarsinee kennaa wanta jajjarsiisaa hin taane garuu wanta isaan barreessanii lafa kaa'anii yeroo du'aatti kan nama jajjabeessu yeroo dhukkubaatti waldoota naanna'aa isaanii warri barbaadan paastaroota warri barbaadan akkuma kana kan qophaa'ee jirutu jira kan isaan biiligiraam kan isaan qopheessanii achumarraatu xalayaa sana gaaffii namooti gaafatan deebifna jechuudha. Baay'een biyyuma lafaa guutummaa irraa dhufa kan nama dhibu lafanitti dhaladhe illee muggi keessaallee yeroo namitti xalayaa namooti iddoo sanaallee gizeen itti argadhu ture dipaartimentiin sunii guutummaadhumatti gaaffii namootaa kan deebisan rakkina namootaa kan deebisan gargaarsa namootaa kan qaqqabaniidha kanan achi hojjechaa ture.
Innaa ministirii biiligiraamii wajjin hojjetaa turtetti isaan waliin wal arguudhaaf carraa argatteetta?
Eeyyee isatti baay'een waaqayyooti guddaan gammada yeroo waggaa waggaatti dhufanii dhatu isaanii tajaajiltoota isaanii yookaan hojjettoota isaanii dhufanii yeroo itti galateeffatan yeroo itti attan maaltu akka ta'e akka jedhani maaliif isaan waajjira kana keessaan hojjetan isaanii shaarlatiin taa'u garuu biiroo kana dhufanii itu ilaalu waajjira isaanii dhufanii ilaalu waggaatti tokko dhufanii tajaajiltoota isaanii yookaan immoo hojjettoota isaanii galateeffatu waan adda addaas immoo itti dubbatu. Kanaafanii carraa argadhee isaanii wajjin wal argee baay'ee yeroo fudhatanii yuunattaa isaanii maqaa koo gaafatanii eessaa dhuftee nan biyya Itoophiyaatiin dhufe jedhee itti mee eeyyee bara Alisillaaseen bitaa ture dhaqeetti lallabeera jedhanii yuunatti manii akkasumas immoo Firaankiliinii yeroo baay'ee akka biyya Itoophiyaatti deddeebi'u akkuma kanatti na walii wajjin dubbannee.
Ilmi isaanii
baay'een waaqayyootti gammada isaanii wajjin carraa kan argadhee dubbachuu kootiis.
Nama guddaa addunyaa birattis biyya isaanii birattis nama beekamaa akkasumas amala gaarii qabaniin wangeela addunyaa guutummaa irratti dabarsuudhaan nama beekamantu roobii darbe addunyaa kanarraa godaane. Dhaloota boriitii fi jireenya biiligiraam wajjin wal qabsiiste waan jettu yoo qabaatte.
Nan gammada baay'ee gaaffii kana na gaafachuu keetii fi gaafa dubbatanii maal jedhani gaaf tokko atoo nama umuriidhaanii guddaadha. Attamitti muuziqaa adda addaadhaatu gaafa isaan lallabanii muuziqaa ficcimaa kanatti faarfachiisu faarfannaa irratti kanaaf attamittiinitu jedhanii gaafatanii ninnaanii bara kana keessa jenereeshiniin kun muuziqaa dhaggeeffataa kanaafani muuziqaa kana isaanii dhiyeesse karaa muuziqaa sanaa wangeelli akka qaqqabu godhaa jedhan ergaan isaanii inni guddaan jaalala isaan daqiiqaa 30 kan isaan baay'ee lallabanii achirratti garuu waa'ee jaalalaa duwwaa dubbatu kiristoos si jaallata gara waaqayyoo kottu waa'ee jaalalaa lallabu waa'een firdii isaan bira hin jiru jaalalaan namoota akka kiristoos nama jaallatu waa'ee fannoodhaa lallabu kanaaf nuyis akka tajaajiltuu tokkootti anis warra biraatiifis ergaa itti aanaa wargara fuulduratti warra hojjennuufis jaalala kiristoos jaalala akka ta'e akkuma isaan waa'ee jaalalaa lallabanii namooti kumaatamii daqiiqaa 30 isaan lallaban sana keessatti dhufanii gooftaa fudhatanii waaqayyoon hunduma keenya gargaaree jaalala duwwaa akka lallabu isaan jaalala kan isaan lallaban meesejiin isaanii kanaa anis immoo kanuma hordofa jechuudha.
Adde Burtukaan Ayyaanaa ibsaa naa kenniteef hedduu galatoom. Reverend Dr. Billy Graham bakka jiraataa turan kutaa North Carolina Charlotte'tti kan argamu bakka biqiltuu laayibrarii isaanii Memorial Prayer Garden jedhamuuf haati warraa isaanii Ruth Graham itti awwaalaman cinatti har'a waaree irratti sirni awwaalcha isaanii raawwateera.